Pemuja Repus.
Kipaji changu sonywele kila mtu apate. Simalizi nikiwa ni mimi das, nikiwa sambamba na
Duke Beat.
Uwenda siku kanimisi, azima simu nipigie. Kumpata kama mimi solaisi, anaejua vitu vyangu mie. Uwenda deyu kanimisi, azima simu nipigie. Kumpata kama mimi solaisi, anaejua vitu vyangu mie. Sikupanga ni kwa chewe wewe, wewe ila tabia zako wewe, wewe. Sika nipigia na kuna kitu wamekimisi. Alompata na mpa pesa, ila kileleni ya mfikishi. Sika nipigia na kuna kitu wamekimisi. Alompata na mpa pesa, ila kileleni ya mfikishi. Uwenda siku kanimisi, azima simu nipigie. Kumpata kama mimi so rahisi, anaejua vitu vyangu mie. Tatizo lako linichiti, weni yako uniwe. Nikaamua ni muvuoni, nibebe virago nitimwe.
How is this you from the mama? In take it some maki some makasa. How is this you from the mama? In take it some maki some makasa.
Ya nini mfosi mapenzi mwisho numie? Au nitake nisifosi mkubali? Kwa mana unanifanya kila siku minirie. Yani hali yangu sio shwari. Na waza hivi kosa kukupenda tu, ama kuna lengine mimi nilikukosea? Mana unaniweka roho juu, o moyo wangu. Umeniacha peke yangu.
How is this you from the mama? In take it some maki some makasa. How is this you from the mama? In take it some maki some makasa.
Anakubali sana waze wa New Life. Anakubali sana waze wa Sitalogo. Wesio Ailigoma nikiwa na Duke utaua.
I'm with Duke.